yeah. So my gay yo. Kwanza kabisa, I'm solo, girl, for solo, yeah. Nimefurahi kupata ma glory na isi fura, eh, fura, yeah. Mvazi lako ni upinde, ni shike, ni teke mama, yeah. Kwa wengine ni kashindwe, wako nimesha zama. Upendo una nguvu kama uti, wivu ni mkali kama hera. Maji mengi hayawezi kuzimisha upendo. Valentine we don't make a midday. Valentine we don't make a midday. Yo, Valentine where can you be? Yeah, yeah. Valentine we don't make a midday. Valentine we don't make a midday. Yo, Valentine where can you be? Yeah, yeah. My Valentine Day, yo, girl. My Valentine Day, yo, girl. Ushanga mwekundu, my Valentine Day. Kiato jekundu, my Valentine Day. Skirt nyekundu, my Valentine Day, girl. Juju sidiria nyekundu, my beautiful guy, sitoweza kuwa mbali nao, maana ume ukonga moyo wangu, yeah. Kipenzi changu ni kama Lulu Elizabeth Michael, nimeonja mwandani mwako nyororo, yeah, yeah, yeah. Anything for you, cause you are the one I love, girl. Anything for you, cause you are the one I love, girl. Ulivyo mzuri kama pawangani, kwako nimenasa, kwako singo kingo, girl, yeah. Unawaka kwenye kiza sunshine, na nikonga moyo burdani. Najiona kama ndege na pangani, yote raha burdani. Valentine we don't make a midday. Valentine, we gon' make a midday. Yo, Valentine, where can you be? Yeah, yeah, yeah. Valentine, we gon' make a midday. Valentine, we gon' make a midday. Yo, Valentine, where can you be? Yeah, yeah, yeah. My Valentine Day, yo, girl. My Valentine Day, yo.